Wakazulwa, wakazulwa ngenxa yam, liwala pakade, kuze ndisifihle kuwe, nxeba likaYesu.
Yeyani
na le mikhoso, kwelo cala lakho.
Yeyekazi,
yeyamanzi. Mandihlanjulu
inyembezi
zeminyaka asingefezentu
nguwenkosi
osusayo zongizono zomntu
andinanto
esandleni ndize kanye nkosi
sendondele
ekrosini ekubethelwe
yeyanina
le mikhoso kwelo cala lakho
yeyekazi
yeyamanzi mandihlanjulu
wakrazulwa
ngenxa yami liwala pakade kuze ndisifihle kuwe nxeba likaYesu.
Tshalalala,
tshalalala,
tshalalala, tshalalala,
tshalalala, tshalalala, tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
tshalalala,
andinanto
esandleni ndize kanye nkosi
sendondele
ekrusini ekubethelwe
yeyanina
le mikhoso kwelo cala
lakho
yeyekazi yeyamanzi mandihlanjululwe.
Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.